balenzi mwentu yo zigendo bafa mugira mukanule munye bajjo kuziwereba mmula mbalaba mutemya musolobeza nyini mwekanye nkula ebimyule byerusa akajja bakongo kamugira mushatala abami basese mpale bazitimbe simu abantu kwemwepankira abantu kizaddakiri agenda okuyita ddadi abaali na kyakwagaza mwekaliisa n'empale muziwagikenkoba abo kwemweragira baatunyagadde empale ezaabwe zibanifula ezigirako enzigiza gaso ajepimamu yaginyuka kuba yeggula n'eggala mu butaboola sayizi zibuzabuza nkula mbubeerula figa kumbe migongo nkanga mukyabayita baakuno mwana nnyo bagenda okubasala ensawo mukenenuka endusu gasaalirwa nnyini bino si byamanyi wenu bali tebakyawena mugira mutangaala o lesoni mujjafuna tuyiya bayiya obulwa bwokyambaza bankuula ddewaya banyambala za kizolo kati bw'omuva maasa kusooka butiityolaba ate bwakuba amabega ogendoleze ne kannika yali bwasinga awo oba oyo yawanjuku ono wa ddobolo kyampogola n'ekisuse leero n'atambula ng'enjogera egamba ne bwonneetegereza kiki ky'ononkola basabula bumini simmwe mutayize munye ke kali kutanda ne weeringizisa oli tunyumiza embaga fe kati twanjala bibu ne binnyo baabyabula kuno tekukyali kukuula kiyite kitundula biso imwe mugakanule munaalaba kyenalabyeko n'akameme kankuba gwate ekiteleseka n'amatukulu no tegaawone ensaasira bulenzi buto ku kino kyetwalabye bwowulisanga kimaanya mirevu baatamye okuddira obumalirivu okubutega ku kkubo n'obusawo obw'ebbeyi n'ennyonyi bazirinnya ssebo era ababeera bakakafuumu buli bye boogera bakyukanya n'amannya nga bakyanga ennimi okwatirwa ennaku nga beeyita bashedwa mawiiwa ne kirinja bafuŋŋana fara oye yabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo eyabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo abasajja bafugisa ebirumba by'enkoko bazibayitira embuto muzivuddemu bazireeta zirinya nnyini mbeekyawakati oli okulaga bebi oddanga ne mu nsonda ne weekebera oba wankizo ekigendererwa ky'abantu bano kikyabuze bwate olaba n'enkoko emaamira magi n'egaalula neekuza abaana w'abasukka n'ekkumi iterina nabbeere n'empanga tezigiyambye naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osuula omwana omwati gwana kikoli mu kibenga kyanjawulo mufenga muleekaana bafenga bawusuuma bafenga bawunyera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeko abantu abo ebikulukulu bijja babuza ebyokola kikufu nvubirako kikwetalako tekinyuka naye owange okyagaza mazima bitera obba n'empisa biba byapowa kiba kyatomera dde empagi wakati mukanzunzu awo kwe kutuuza enniya baba baabizinze enkata ezaawaggongolo anti teryanguwa kitalo ddi olulikoonako n'olibuuza nti byoneetikka ebyo byo byewafunye Mubi wete chimo ni mazo kubinywera pia Kuwanga wazene silifi omweisa sista u Bala kuseka chenoso yoku jija kuuzi Hakulesa vyulikira ya kulage chokora Obuka bukanga kusibira mchupa Obukira mchupa kuluoda kukenga feri Sima nyoba mubera mfuna Mubera tonziga uza tukiza vitu alagi Lero tuliku yole keru noru nabala Sinuwezi ba machine tuwazi sita makumota Ebya na jevi ya jobo vine sana kuwa bambuga Nobu tono obu eterira nobu watu obu etima Ata naita ita mtera kutenda vya city Ebya na vyo mcharu viku temeri Ngendo kukuveke nkwande nendo Salevi ya indu kemo mku wa sopa Nijolu duduru nuku nkwande nendo Lwena atamburanga menga shikule kule
Mabambi takonku nyoku kate Mabambu za kasichabi sobora Akafayo ntumchana beka Kuru nsigare ngata charoza Mabambu kuranga visoma mbitabu Kananga mandu ako kiosha bibi fumura
Lekamba vulire tuliku kasandali kubana abafumbo benyini toshaya ula na wabure Ne waba wapetevyo vikoma wakabona bampa kasaji nditomuleka uwi kinata kikwambaza Ulira wasu wizanda uso webari
Buhum, abisera mino munya gali nangasu mirunye Nomunange, wazirinda malipuna luguto
Ya kubera teri
Yero chango mfuna feri
Ulire denzi weri anukura Weri wewenda ku Kuchoku na shimanyante anze
Mofayochi Mbade woli Nange wendi Fendi wetu li
Mugenda mwera muliza makiro Nasula wali akana ngaya garukali Mwenga muja muliti dogoli abajabe Musajja watu njini mraba sambe nsiko Tempe twabezi bichabuzi Ngarunda usikazara vula rulieri rukomba bia Ebi singo bako zenso yezi rangi wano mzukuru gabera Mabinu vye chita moruche vye mpehu Navala vanga nye yunga tuta izendeku Oli yeta miriza kuyafayo vye njini njini
Mujaja ushi yafayo aliali anyoku
Kuboru sikamu gana harangira kanda nyabu Kalive kwanga chevi ntwevi oteri chevili uomera Ndewe mfanga ambale kabe wea nevule Ewe ama sanyo vino kogate vye mfuna Oluse vitalina muno vitufule vitachanuka Ewe anevyo chupe mweche ya pie Mkwa tanara ya kapura Mwali anko mani Namura wako mmaso gaba
Tebele zebi vadeyo Pananga matupi kogute Wepa buwana tuchazara Awe twanulira ne bannaffe Zeberese bibaddeyo Bananga amatumbi g'obuti Bwe buba bwana tukyazaala Awe twanulira ne bannaffe
Bwe gaba amasannyalaze gagenda kubalaga enkola Mubalaba kumyusa mimomu giyita mirembe ddala Bajja kutumega batulume n'oluma Okugwira na si kulungi twebuzengako Batutwalanga balabe era tebatwagala Byakufunye mwayagala bibere byamabuye Bw'atakufuna mu by'ebidaala okugwa n'embaga Lutalo lwennyini Kanana kataano jakkanuka olaba Ebyo bye musaali ffe tulabye ku bantu ssebo Nze si kyetumbula banneriisa dde nkuta N'akabiri ne kambula nga bo bayiringula gakolo Obwana bunnema okusomesa mu nvume nga beze enviiri okukola ngula obukondo bw'ebbeyi Kujja kichenchano nyofuka mira kunkatoga na masira nasitu Mlave ye chirwanire Bye mwajanga mwekulu besa sirina chisalabye Ekati vako ko ndi mukoda siri Ze mwale azamala sichaga banothu Nenge njenjatula mweraga bwenjagala Era wembanja tulasagara kugwena duthu Tirijisereza nembura kungamba thiringi Gite nthimbi Era bwenkomba kurugalonga ngibale nothu Ninda nirumara kala nindio kange kubakipa Ese jenjero mwazi we menta Mwazi mara musawo Ebyana byeyiri ngulanga n'olaba mbaga Bazi kunkumula musenye ento gwenyini Kati ebyo byemwe bikula twabiraba dda Byemwe weweta byonna byewewetemu Byemwe kuwuta babyekulubuta dda Anve wano tebankube chupa omanyi bakambwe Leka mbete kule sina galwana Nenze kulya kava bukunja Tebankube chupa omanyi bakambwe Leka mbete kule sina galwana Nyeza kulia kafa bukunja Leka mbete kule sina galwana Tebankube chupa omanyi bakambwe Nyeza kulia kafa bukunja Leka mbete kule sina galwana Tebankube chupa omanyi